Makurumeja Entertainment Sikimile wana wakabula chacha Mabutumba babu kawuso
ICK
Basadi, basadi kamuka, baubina babina Marango miwa wapala, wanayobo haja something Wanayobo haja something Kamuka, aubina babina Marango miwa wapala Wanayobo haja something Wanayobo haja something
Ah, que zinco.